popo.
Nishe mishe za mta, ndo zinafanya na nga. Bado broke na kaza kuna time tapa. Yeah. Nige na fly bila wings, Armado na Vings. Yeah. Nisi bat na umiza, watu wana push cargo kwenye package za pizza. Ukiuliza, bado poa, bado pambe. Stopa mzuka vipi zungusha gambe. Talushe tuondoke, tupo na toto na upenda maselo. Moke, sipliko, nipo na Nasflo, kitambo enzi club disco. Sawa, we got power, ukizingua tunakunawa. Tutenda tusawa, sawa.
Swagwan, yeah. Tunamini one day tutakuwa juu. Barukuwa hii ni dream itakam true. Wanafata nyendwa kazi sana kamba vyatu. Kufika hapa ili nibidi ni na watu. Nilipua kipad kusurvive kwa hii dunia. Toki feel sad, meaning bad kujasikia. Young lani dad, pazi flow watakimbia. Vina vine dad, mamongo, ama filia. Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama. Meshindo kufanya ni nacho kifanya ndo mana kwa kimo. Na leta logoma na zidi kazana na zidi pambana. Nafanya vizuri zaidi ya jana. Ni nani anachana, ni mimi nachana. Ni nacho kichana, uwezi kuchana.
Kinikuta na masela badu po. Tuna smoke, tuna choma badu poa. Life late badu gumu ila poa. Tuna stress ama penzi ila poa. Ukinikuta na masela badu poa. Tuna smoke, tuna choma badu poa. Life late badu gumu ila poa. Tuna stress ama penzi ila poa. Badu poa, 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 badu poa.
Life goon, rest in peace, JPM. Tani bado msoto ila jana bless. Bado poa, iko day ita tick. Pambano na vuweza mbona jaa ata bless, huh? Rest in peace, wale wote loto tangulia. Hidude na vita bado tunapamba na. Usiku mchana kaza kwa utaliwa mwana. Niki check in liko toka kwanza waya mkali. Madogo wote kwenye familia na niangalia. Mindo baba, mindo mama, yani shida tu. Bado poa tunajipa imani. Iko siku sagodi ata tubariki. Piganisho na vuweza, ungo na vuweza. Humchezo na vucheza, we mwenyewe tutopenda. Tunasau shida. Mwendo wa nyasi, glass juu, mwendo cheers. Full kubwa mbia na misuti, suti funny kama Asnas Inc. Who is this? Yule boy toka Iringa town, iwaku nyumba DJ Nas. Mtoto wa town, mitai imeniaminia, imenivisha crown. Bado poa wa sekonde, unayo yapitia. Muombe Mungu pige konde, talishika kombe. Wahuni tuk mwupu, bado tunakaza. Ama mbuka Tony Stopper.
Ukinikuta na masela bado poa. Tuna smoke, tuna choma bado poa. Life late bado gumu ila poa. Tuna stress ama penzi ila poa. Ukinikuta na masela bado poa. Tuna smoke, tuna choma bado poa. Life late bado gumu ila poa. Tuna stress ama penzi ila poa. Bado poa, 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 bado poa.